Louange et remerciement à notre Dieu.
Gushimwa no guhimbazwa bibe by'Imana yacu kuko dushobora kuyiringira mu bibaho byose mu buzima mu bintu byose duhora tubisubiramo iteka kuko ari igihe gikomeye ari igihe kibi ariko ubwoko bw'Imana bushobora kuyigirira icyizere kuyiringira mu biba byose kuko ubwoko bw'Imana buziko ubuntu bw'Imana buhebuje. Muri Zaburi ya 36 umurongo wa 6 haranditswe ngo Uwiteka
ta fidélité ta justice est ferme.
Urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru, urw'umurava wawe rugera no mu bicu, gukiranuka kwawe guhanye n'imisozi miremire y'Imana. Amateka yawe ni nk'umuhengeri, Uwiteka ni wowe ukiza abantu n'amatungo. Murongo 8, erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi. Abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Murongo 9, bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe. Murongo 10, kuko ahuri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tubonera umucyo. Murongo 11, ukomeze ugirire imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Murongo wa 12, ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, kuko kw'abanyabyaha kwe ku nyimura. Murongo wa 13, hariya aho inkozi z'ibibi ziguye zitsindwe hasi ntizizabasha kuhaguruka. Umurongo wa 37, ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha kandi ntugirire ishyari abakiranirwa. 2, kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi, bazuma nk'igisambu kibisi. Wiringire Uwiteka, ukora ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha iby'umutima wawe ushaka. Murongo wa 5, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Murongo wa 6, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, ni ukuri ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Murongo wa 7, turize Uwiteka, umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwawe n'umuntu usohoza inama. Murongo wa 8, reka umujinya va mu burakari, ntuhagarike umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Ngo akenda kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu. Murongo wa 10, kuko hazabaho igihe gito umunyabyaha ntabeho, igihe gito umunyabyaha ntiyongere kubaho, ni koko uzitegereza ahe umubure. Murongo wa 11, ariko abagwa neza bazaragwa igihugu, cyase abababara bihanganye bazaragwa igihugu, bazishimira amahoro menshi. Turageza hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Ku bwanjye aya magambo arakomeye. Muri Zaburi ya 36 ku murongo wa 6, ngo Uwiteka, urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru, umurava wawe gukiranuka kwawe kugera no mu bicu. Ni ibintu bihebuje. Umuririmbyi yararimbye ati, niringira Yesu mu bihe ukazagezamo iteka ryose. Iyo ibindwanya bije, niringira Yesu wenyine. Umwami ni we wenyine twiringira, kuko tuzi ko imbabazi ze zigera no mu ijuru. Ntabwo ari uko biri no ku bantu, tuzi ko ku mwami we bimeze ukundi. Nicyo gituma ari we twuburira amaso no muri iki gitondo, tukitega yuko aduha umugisha mu butunzi bw'ubuntu bwe, kuko tuzi yuko kumugirira imbabazi biraryoshye bigwa neza ndetse no kumva amagambo ye y'igiciro adutegurira buri munsi. Turashaka kumushimira ibyo no kumuzamurira icyubahiro muri iki gitondo. Duhaguruke kugira ngo noneho tubikore. Data wo mu ijuru, tugushimiye biturutse imbere mu mutima. Tunagushimiye n'uyu munsi w'ikiruhuko, umunsi dushobora gutekereza, kwinira ku bintu bikomeye wakoze, dushobora kwatura hamwe n'umuririmbyi wa Zaburi tuti ubuntu bwawe bugera mu ijuru, gukiranuka kwawe kugera no mu bicu. Mwami, iyo ibyo bitaza kuba bityo, twajyaga gucika intege, tukagenda tuzi ko nta byiringiro bihari, ariko ubuntu bwawe ni bugari cyane ku buryo abantu kurusha uko abantu bitekereza. Mwami, nicyo gituma tukuramya, dushyira hejuru izina ryawe rihebuje. Mwami, twishimiye cyane kuba tutumbira tuguhanga amaso. Mwami, ngo ntiduhagarike umutima n'abakora ibibi. Abakora ibibi ntibaduhagarike umutima, ahubwo Mwami, imitima yacu ni wowe itumbira, wowe Mana ikomeye y'ukuri, kuko tuzi ko ijambo ryawe rihebuje ridutwara, rikatubasha kunyura muri byose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami, umuririmbyi wa Zaburi yararimbye ngo iringire Uwiteka, ukore ibyiza, uture mu gihugu, ukore ibyo gukiranuka. Mwami, mu bihe byose twifuza kujya tukwiringira no kukwishingikiriza. Mwami, mu nzira zacu twarakwiringiye muri bihe ukagera no muri aka kanya. Mwami, turagusaba tukwinginga muri iki gitondo ube hano, dufashe twese twebwe abaje ngo twongererwe imbaraga, duhindurwe bazima. Mwami, turagusabye ngo udukuremo ibitaguturukaho byose mu mutima wanjye, mu mitima yacu twese. Turakuramya izina rya, dushimira ubuntu bwawe mu izina rya Yesu.
Amen.
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 Nous asseyons.
Turicara.
Louange et merci au Seigneur.
Mwami, ashimwe kandi ahimbazwe. Na ligo shima ko hano haba hagaze undi muntu akaba ari we utubwira ijambo ry'Imana. Ariko ko biri kose, dushimira Imana ku bwa buri munsi, cyane cyane umunsi tubonye kuba turi hamwe, tukumvira hamwe ijambo ry'Imana, tukareka rikagira icyo ritubwira. Iki ni igihe Imana itagifite byinshi byo kubwira abantu benshi, cyangwa se igice kinini cy'abantu benshi bose baravuga Imana iyo gifite ijambo. Ariko hariho abantu basuzuguwe cyane, cyangwa se baciye bugufi cyane, baca bugufi cyane ku buryo batega amatwi gusa iyo ari Imana iri kuvuga. N'abatari babasha guca bugufi batyo bizaba. Tuzi ko Umwami atuvugisha, tuzi ko mu gihe cy'Umwami Yesu hariho benshi bavugaga ibya Yesu, banavugaga ibya Mesiya, ariko ntibari bazi Imana, ntibari bazi iby'Imana iri gukora n'ibya Mesiya. Baciye uruhande rw'iby'Imana iri gukora mu gihe cyabo. Ibyo mu by'ukuri nibyo bizaba. Hariho hasigaye ubwoko butari bukwiriye, nibwo bukurikira Umwami. Abadatekerezwa ko bafite agaciro, bibwira ko bagakwiriye
on disait autrefois est-ce
baratekereza ngo ubwoko burasuzugurutse burasuzuguritse murabizi na kirage barabaza bati mbese hari umuntu w'umuyobozi uba muri bo wizera nk'ibyabo murabizi niko byari meze no muri Yohani igice cya 9 igihe yamumye yahumu urwaga haba hari umutware wizera cyangwa ntahabe icyo si cyo kibazo uwo Imana yavuganye nawe niwe wenyine ushobora kwizera umuntu utarumvise umuvugabutumwa gusa ngo abone umuhanuzi ngo yakire ubutumwa bwe gusa ahubwo akaba ari umuntu akaba ari abantu bumvise ijwi ry'Imana ijwi ry'umwami rituruka mu kanwa kuwahamagawe agatumwa n'Imana batari abantu bumvise umuntu gusa ahubwo akaba ari abantu binyuriye mu muntu akaba barumvise ijwi ry'Imana mwene data hari igihe abivuga mu masengesho ye ndatekereza ari muri Matayo 11 niho umwami yabajije igihe mwasohokaga mukajya kureba no kumva urya mugabo Yohana mbese ni mwabonye ari iki mwamutekerejeho iki mbese mwabonye ari urubingo ruhungabanywa n'umuyaga w'uburyo bwose umuntu wambaye imyenda yangushye yambarwa mu nyumba z'abami mbese mwagiye kumva umuhanuzi umwami ubwe arasubiza atangiye igisubizo ati ni koko aruta cyane umuhanuzi ibyo ni iki Imana yari iri gukora amateka y'agakiza yari iri gusohoza ijambo ryayo imbere y'amaso yabo yari iri gusohoza amabwiriza yatanzwe ihereye mu bihe bya kera ariko ibyo byose ntabwo byari bihuye n'ibyo bashaka bari bafite aho badodeshereza habo umuderi wabo ibintu byose byari bijyanye n'ibipimo byabo cyase nuko bo bashaka ibintu ariko ibipimo byacu si byo bipimo by'Imana ibyo twe dushaka gukora ntabwo aba ariko aba ari umugambi w'Imana umushinga w'Imana ikigenzi nkuko twavuze hejo n'uyu munsi tute icy'ingenzi ni uko wemera gushyirwa muri gahunda y'Imana bitari ibyo amateraniro yacu nibyo dukora biba ari mfabusa hashize igihe amagambo iyo muri Mariko 7 7 ankora cyane ku mutima igihe umwami wacu avuga ati bansengera ubusa bansengera ubusa utanga amategeko ushyira amategeko umwami uwo baramya uwo baririmbira zaburi ari imbere yabo none akaba avuga ikintu kimwe ngo nti ubusa ngo basengera ubusa baririmbira ubusa ibitambo bitangira ubusa basengera amasengesho yabo ava imfabusa byose ni bibera imfabusa kandi aho mu nzu y'Imana kandi aho mu izina ry'umwami kandi aho mu murwa wera hagati y'ubwoko bwatoranijwe iyo tubitekerejeho icyo gihe umuntu yakwikorera amaboko agakomeza inzira akikomereza inzira ye ariko umwami afite bake barokotse bake ndabivuga bake yinjije mu muhanda abantu badakenewe abantu asunika gato babandi birukanywe abandi baciwe aho nibo izageza ku gakiza mu buryo nyabwo mbese tuzi ibyo yavuze muri Matayo 22 ngo yohereje abagaragu be ngo bajye gutumira abagenewe ibirori by'ubukwe. Ariko buri umwe wese yatanze impamvu y'urwitwazo itandukanye. Ibyo bitwazaga babifataga nk'aho ari ibintu bisobanutse, ariko Imana yo ireba neza mu mutima. Mbese Imana yiyumvaga gute? Nayo igiye kuvuga ngo yiyumvaga gute mu mubiri wayo? Ariko yabaye hano mu isi yarabyumvise, yari umubiri n'amaraso, nuko yashoboraga kubyumva nk'umuntu. Abatumiwe ntibabishatse, basezereye abazanye ubutumire, maze batanga impamvu z'urwitwazo zipfuye, ariko bagumye hanze. Uko niko byanditswe muri aya magambo ngo nuko umwami ararakara, ararakara kuko abatumirwa batitabye ubwo butumire, maze abwira abo bagaragu be ati mujye mu mihanda hafi y'amaguriro, mu y'imihanda mutumire abantu bose babi n'abeza, maze icyumba cyuzuramo abatumirwa abasangwa. Icyumba mu bwiza kizaba cyuzuye. Bagiye bose bashore na Mose batangira urugendo mu gusohoka, basigaye mu butayu. Abandi bavukiye mu butayu bagakibwa bayobowe na Yosuwa. Ahongaho niho isezerano ry'Imana ryatanzwe, abo abariko abaribo bemererwa kwinjira. Mbese kwitwaza Mose byari bimaze iki? Imyaka myinshi hanyuma, niba bose baragumye nyuma, hakaba nta rwibutso rwari rukiriho rwo gusohoka kwabo. Twese dushobora gusoma inkuru maze tukibwira tuti ibyo biri kure yacu cyane, ntabwo wakwibwira ko byakongera gusohora, amateka yakongera kwisubiramo. Ariko Imana abe ariyo iba umucamanza yonyine. Igihe cyose hakiriho igihe cy'ubuntu, twese dufite ibyiringiro, twizera ko Imana izahamagara, izatanga agakiza, izatabara, kandi ko izanagirira imbabazi abo izaba yarahamagaye bose. Muri Zaburi twumvise, Zaburi 36 murongo wa 6 twumvise ngo o Uwiteka, imbabazi zawe zigera mu ijuru, gukiranuka kwawe kugera no mu bicu. Murongo wa 7 ngo gukiranuka kwawe guhwanye n'imisozi miremire y'Imana. Amateka yawe ni nk'umuhengeri w'iteka, ni wowe ukiza abantu n'amatungo. Mana erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi, abantu bahungira igicu cyawe. Twese twiringira Imana kandi tubeshwaho nayo, niyo iturinda. Nta cyaremwe, nta kimera, nta nyamaswa byashobora kubaho atari kuberayo, ibaye atari yo yategetse byose ikabishyiraho. Nuko hanyuma akaza uruhare rwacu ngo o Uwiteka, erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi, abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Murongo wa 9 bazahazwa cyangwa se bajya bahazwa, baryoherwa n'ibiryoshye by'umubyibushyo wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe. Mu gihe tugaburirwa ibiryoshye byo mu nzu y'Imana, Imana itwuhera uruzi rw'ibyishimo bye. Mu gihe ubugingo bwacu, ibiri muri twe byose biri mu by'Imana iri kurefite mu mugabane, ijambo ry'Imana rikatubera ibiryo, ikoko rikatubera mani ihishwe yahishwe. Turi ibiryo icyo gihe atwuhira uruzi rw'ibyishimo, maze tukumva ari bugufi yacu. Niyo nta muntu waba udushakira ibyiza, we Uwiteka adushakira ibyiza twese. Ni ku murongo ukurikira ukavuga ku murongo wa 10:36 ngo kuko aho uri ariho isoko y'ubugingo iri, mu mucyo wawe niho tubonera umucyo. Imana niyo imurika, Imana igomba gutanga umucyo ngo tubone umucyo, tubashe kubona ijambo ritubera itabaza ku birenge byacu. Kubivuga ntabwo ari byo bidufasha, ahubwo ibifatika ubwabyo nibyo bidufasha, ashobora kudufasha gukomeza imbere. Hariho abantu benshi batekereza ko bafite umucyo, nyamara bakaba bagendera mu mwijima, kuko nibyo Yohana avuga mu rwandiko rwe. Niba tuvuga yuko tusabana nawe, Yohana 1:6, kuvuga yuko uri mu usabana nayo, ufitanye ubumwe nayo, ni kimwe. Ariko hanyuma uretse ibijyana n'ibyo, uba ushukana, ubeshya, nta kuri kuri muri twe. Iyo dufatanije nayo, icyo gihe natwe ubwacu turafatanya. Nibwo agace kanyuma k'umurongo gasohora ngo kandi icyo gihe amaraso y'umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ahantu hatari ubumwe, ahantu hatari ubusabane, siho Imana iba iri. Ahubwo aho hari ubufatanye, niho Imana igaragaza, niho hari imbabazi n'agakiza. Ku murongo 11 hano haravuga muri Zaburi 36, umurongo wa 11 ngo ubikire, urindire ubuntu bwawe abakuzi. Amen. Muri Matayo 7, umwami hari abantu abwira, hari itsinda ry'abantu abwira ati, mumve imbere, ntabwo mbazi. Rero ibi byombi bihuje, imbonerahamwe irahura bikagaragara. Hariho abantu bumvise iby'umwami ariko ntibahura nawe ngo bamumenye. Hariho abantu benshi bumvise, bakumvise, wenda nanjye banyumvise, ariko nyuma yo guhura n'uwo wumvise, mumaze guhura, uwo wari wumvise ibye, nibwo uba umuzi. Ushobora kuvuga uko asa, ushobora kuvuga ngo ijwi rye rimeze ritya, yavuze ibi, yavuze biriya. Bisaba kubanza guhura n'umuntu kugira ngo ube wavuga uti ndamuzi. Ni nako biri no kuri twe hamwe n'umwami. Nta muntu umuntu amenya biturutse ku byo wumvise. Birasaba kuba waramwumvise, warahuye, warumvise ijwi rye. Birasaba kuba warumvise ijambo rye. Ku murongo wa 11 Zaburi 36 haranditswe ngo ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi. Uwiteka azwi neza i Buyuda, n'ibyo yavuze bizwi neza mu Isirayeli. Ibyo Yerusalemu, ibyo ni iki? Bwa mbere yagize abahanuzi bavuga ibyo yavuze, maze hanyuma ikabihamiriza ijambo ry'Imana. Haba isanduku y'isezerano, ijambo ryari rishyirwa mu isanduku y'isezerano. Muzi ibyo ari byo. Igihe Abisirayeli bambukaga Yorodani, Yosuwa yabwiye ubwoko muri Yosuwa 3:11 ngo isanduku y'isezerano y'Imana isi yose izagendera imbere yanyu. Isanduku y'isezerano ntiyagiraga amaguru ayitwara, ariko hariho abatambyi b'Imana bizeraga ijambo ryari riri mu isanduku y'isezerano. kandi ijambo Imana yari yaravuze. Hari umuntu ashobora kuvuga ati by'ukuri ijambo ryari ryaranditswe ariko ryari inyandiko gusa, nibyo ku ruhande rumwe, ariko ntimwibagirwe ijambo ry'Imana rishobora kuba ryaranditswe inshuro igihumbi, ariko uko byagenda kose ntabwo rihinduka inyuguti ipfuye kuwo Imana rihinduyeho rizima, nyamara riba rizima ku muntu wese uryumva akaryakira mu kwizera. Igihe Yorodani yabonye isanduku y'isezerano n'ijambo ryari riri muri ryo, yarahunze yasubiye inyuma. Yorodani isubiye inyuma, mbese ni iki cyari gisigaye gukora? Ntabwo Yorodani yahunze abatambyi cyangwa se isanduku ikozwe mu biti, ahubwo ni imbere y'Imana ishobora byose n'ijambo ryayo. Hari ikibwirizwa cya Mwene Aburahamu nasomaga cyitwa ijambo ryavuzwe ni ryo buteye inkomoko. Harimo ijambo ryiza rivugwa ngo Satani ntabwo azabatinya, ntabwo abatinya, ahubwo atinya ijambo ry'Imana riri muri mwe. Aho niho hari iby'ingenzi. Ntabwo twanyurwa no kuvuga ngo Satani ubu ngubu turashaka guhura nawe wowe uraduseka. Oya, nituza dufite ijambo ry'Imana arahunga akajya ku birenge, atari kubera icyo turi cyo gukora ijambo ry'umwami. Ku murongo 11 Zaburi 36 ukomeze kugirira imbabazi abakuzi, kandi mpamirijwe rwose yuko agirira ubuntu abazi umwami bose, nk'uko ijambo yabwiye Mose riri kuva 33:19 ngo nzagirira ubuntu uwo nzazigirira, kandi nzababarira uwo nzababarira. Murongo wa 11 muri Zaburi 36 ngo ugirire imbabazi abakozi, ntabwo Imana izabura gusohoza ibyo yavuze. Ejo hashize twavuze ibyo Imana yishimira, tuvuga iby'inzira zayo kubwacu, ibyo guhamagarira gusohoka, iby'amasezerano yasezeranye ubwoko bwayo uhereye mbere na mbere ku itangiriro, maze tunareba ibya Aburahamu. Uwiteka yamukuye hagati y'ubwoko bwakoreraga izindi mana hakurya y'uruzi rwa Ufurate. Ntabwo Imana yigeze ivugisha na se cyangwa se yite kuri mwene se Nahori. Uyu munsi ndavuga mu isengesho nti Mana yanjye we kubimpora, ariko cyase ko ndakarira kubw'ibyo, hariyo abantu wahamagaye, abantu wavuganye nabo urabihishurira, hakabaho n'abandi utigeze urebaho abo wimye amaso, wavuga uti mbese uko niko Imana iteye, uko niko imeze. Murabizi niyo ya mana imwe yavuze itegeko rya gatanu ngo ntukice, ni nayo mana yabwiye Yosuwa ubwo bambukaga mu gihugu cy'isezerano, kubwira ati wice bose abagore n'abana uwo ari we wese. Yosuwa 6:21. Ni Imana imwe, ntabwo bihagije kugira inyuguti z'ibyanditswe no kubitindaho. Ni ngombwa kubw'umwuka w'Imana kumenya ibyo Imana igambiriye gukora, ibyo ishaka gukora n'uburyo ibikora. Kandi musomye mu isezerano rya kera, kandi ni ukuva ku itangiriro muzi imana ubwayo yari ifite amategeko kuva 21:23 yaravuze ati umuntu na gukwita ijisho agomba kwihorera ku jisho rya mugenzi we wamukubise iryinyo kurindi ikirenge ku kindi. Hari ikintu kibura mu mategeko. Ibyo binyibutsa inkuru ya Mwiza Branham hamwe n'umwishywa umugabo wavugwaga cyase wari uri kugaya wari mu ruhande rugaya ibya Branham igihe yanyingiwe yagaragaraga yavugaga ibintu byose bitarimo Imana. Nuko umunsi umwe umwuzukuru we akora icyacu cy'ubwicanyi maze itegeko ry'Abanyamerika rica iteka ryo kumwica igihano cy'urupfu. Nuko uwo mugabo wari waravuze nabi Branham akamwita umuraguzi w'imitwe umunsi umwe aramuhamagara ahamagara Branham amubwira ati mwene Branham dore inkuru uku niko bimeze umwuzukuru wanjye yakoze icyaha cyo kwica asiganye iminsi mike nawe akicwa yakiriwe igihano cy'urupfu. None waba ushoboye kugira ikintu ukora ahita amubwira akomeza amubwira uwo mugabo abwira Branham ati ibyo wa ati mbese ngende ndakibuka ibyo urakibuka ibyo nagukoreye. Nuko mwene Branham aramusubiza ati oya simbyibuka. Nibwo ijambo ry'Imana ryaje ngo ubwo niko yamusubije ati nzajya kumuvugira ku rubanza. Uko niko yagiye uwo mugabo wo muri Kentucky ajya mu rubanza yitwaje Bibiliya. Branham ajya afite Bibiliya nuko yari ku rutonde rw'abagomba kuvuga. Nuko afata iyi Bibiliya maze avuga aya magambo ati nyakubahwa muyobozi aravuga ati uko waba uri uko ikibazo cyose kimeze kose Imana ikibazo cyose yakivuzeho muri Bibiliya avuga ati iryinyo kurindi ijisho kurindi yashakaga guca urubanza ariko nta hantu na hamwe Imana yari yageze ivuga ngo urupfu ku rupfu. Igihe aravuga ati igihe Kayini yicaga mwene se Abeli Imana ntabwo yamwishe ahubwo yamushyize n'ikimenyetso kugira ngo atazicwa maze inteko yose irareba maze yumva ibiri kuba. Umugabo muto muto wo mu misozi y'Ikentuki umuntu w'Imana avugira muri iyo nteko y'urubanza hari ntabwo yari yarigeze atekereza kuri icyo gitekerezo ariko mu gihe bikenewe mu gihe byihutirwa Imana ibishyira ku mutima cya igihe umwanzi we washaka kumugirira nabi cyane yamusabye kuri telefone. Nuko Imana ihindura iby'urwo rubanza mbega uko bihebuje ibyo Imana ikora ibikushyikira ubuntu bw'Imana burabiruta cyane. Iyo Imana iza gushingira agakiza kubiba nta muntu n'umwe wari gukira wari kubona agakiza. Nuko rero ibyiringiro byacu byose tubishyira mu Mana ibiba byose bikwiriye kubaho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Nubwo tutabibona iteka ibyiza bizaturuka muri ibyo bizaba umugisha ku bw'abantu bose bumvise isomo ry'Imana. Twabivugiye hano igihe gisohoye umwami akagambanirwa mu maboko ya abanyabyaha. Petero niwe wavuze ati mwami ibyo ntibikakubeho, cyari igikombe gishariye yagombaga kunyweraho, ntabwo yagombaga gusomaho rimwe, ahubwo yagombaga kukiranguza. Igikombe gishariye umuntu yaba yarigeze anywa mu isi. Aravuga ati, data, niba ari ubushake bwawe iki gikombe kindenge, mutekereze iyo icyo gikombe kiza kumurenga. Imana icyo gihe nawe yari kukurenga, nanjye yari kundenga. Byari igice cy'umubabaro ujyanye n'urupfu, hanyuma akabaho kuzuka no kuzamurwa mu ijuru, kugira ngo umugambi w'agakiza w'Imana yacu uzabashe wa undi wavuzwe mu buryo bukomeye bashe no gusohora kibukira mu bikorwa. Imana yakoze ibikomeye no kujya muri iki gihe. Icyo gitekerezo nicyo nshaka kujya mu burebure. Imana yamejeje igiti kidasanzwe mu ngobyi ya Edeni, igiti kibibi n'ibyiza, maze abantu bakirijyaho. Ibyo byari iki? Urupfu rwarinjiye, maze hakwirakwira uruvange. Twese twabyemera tutabyemera, turi uruvange rudasanzwe. Ushobora kundeba wabikora. Twese duturuka mu itorero ryari uruvange, kandi nta n'umwe muri twe utari uruvange, utari ikimanyi mu buryo bw'umwuka. Hanyuma ijambo ry'Imana rimaze guhishurwa byuzuye, nibwo twahawe uburyo bwo guhinduka icyaremwe gishya, tubihawe n'ijambo ry'Imana ribibwa ritarimo uruvange, kugira ngo duhinduke ibyaremwe by'Imana cyangwa se icyaremwe mu buryo bw'Imana. Ntabwo twirebaho ubwacu, ahubwo tureba n'ibiba byose uko uruvange rwari, ijambo ryari rivanze, ubikoreshereze y'Imana nayo yari uruvange. Mbese ibiboneye bitavangiye yari biri hehe? Ibintu biri nk'uko Imana yashaka kubibona bishingiye ku byanditswe byari biri he? Mbese ntimubona yuko Imana hari ibintu runaka yemera bikaba? Ahari Satani azasa nkaho atsinze by'igihe runaka, agakora agateza ibibazo bikomeye cyane. Hari ibintu dushobora kuvuga uyu munsi, akaga katejwe na Satani kagomba gukosorwa, kugira ngo agakiza k'Imana kabashe kugaragara nyuma y'ibyo Satani yakoze w'icyohero cy'Imana. Ahari twese siko tubyumva kimwe, ariko abafite umwitozo cyangwa se ababibonye bazi akababaro kabayeho muri iki gihe cyose gishize, nubwo twagerageje cyangwa se hageragejwe guhishwa, byose byari byose byari ibintu biteje ikibazo, byari by'inzozi, uruvange, ibintu byose byazaga byari rwose ibintu by'uruvange bibi. Hari igihe byasaga nkaho ari ibintu binyerera cyane, ariko Imana yashyizeho iherezo kuri urwo ruvange biturutse mu ijambo ryayo riboneye ryera. Kandi niba umwuka w'Imana agaragaza muri njye ishyaka mu gihe abantu bari kuzana ibintu bidashingiye kuri Bibiliya, icyo gihe ntabwo ari mwene data ufitanye ikibazo n'umuntu, ahubwo bituruka ku nshingano nahawe n'Imana ku bijyanye n'ijambo ryayo. Nk'uko Pawulo yabivuze mu Bagalatiya 2:5 ati, habe n'akanya gato narigeze nemera ibyo basaba norohera ibyo basaba kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugira ukuri kwabwo bugume mu kuri. Ariko ibiba mu kibwirizwa niko bigomba kuba no ku bindi byose. Ntabwo dukwiriye guca ku ruhande ibintu byose bigomba guca mu rubanza rw'ijambo ry'Imana. Ibintu bitabashije guca mu bitagaragaye ko bikwiriye imbere y'urubanza rw'ijambo ry'Imana, mbese byazahagarara gute imbere y'Imana. Kuri dukwiriye gusobanukirwa ko igihe cyahise shobora kwita ku biva ku byacu, ahubwo tugomba kwiyegurira Imana maze kubaha Imana gukomeye, kukagaruka mu nzu y'Imana ku buryo ntihabe umuntu n'umwe utinyuka kugira ikintu avuga no gukora keretse ikitwemerera, ikitubashisha guhagarara imbere y'Imana. Igihe cyose tuvuze ikintu, igihe cyose dukoze ikintu, uko twakwifata mu buzima bwacu kose, ikibazo cya mbere dukwiriye kwibaza ni iki ngiki: mbese mwami na kwifata nte ubaye uhagaze hano muri uyu mwanya? Mbese ni iki nakora? Mbese na kwifata nte? Nibuka neza igihe abizera kuri buri gitekerezo cyose, kuri buri interuro yose atabasha guhagarara imbere y'Imana, ako kanya yahita agapfukama akabwira umwami ati: mwami mbabarire, ungirire impuhe kubera ibitekerezo nagize. Mbese byo ni iki? Urukundo rwa benshi ruri gukonja, kandi iherezo ry'ibihe. Sinzibagirwa umunsi wa musaza w'Umuyuda Itsoha, igihe nari ngiye kumanuka nerekeza i Sodomo, yabonye mfite Bibiliya mu kiganza, yambuka umuhanda aransanga azahonde, maze turaganira, maze bidatinze turahoberana, amarira aratemba, avuga amagambo y'umuhanuzi Mika aho mu muhanda. Avuze ayo magambo y'umuhanuzi Mika, ako kanya byankozeho, ndangije ndatekereza nti ntacyo ndi buvuge kuri iyi ngingo. Ariko yarabikoze, arangije aravuga ati: iki ni cyo gihe amagambo y'umuhanuzi asohora, harimo n'ibyanditswe muri Mika 7:7, maze nanjye ndarira, maze turahoberana, maze twifurizanya umugisha w'Imana. Muzi yuko muri ibyo bihe byose, ku iherezo ry'ibihe, ibintu byose byasaga ko ari ukuri bitari ukuri cyangwa se bitekemewe, ahubwo ijambo ry'Imana rikwiriye gusohora. Byashoboraga kwihanganirwa muri iyo minsi, muri iyo gihe cyose. Niho yavuze n'iri jambo by'umwihariko, umurongo wa 5:6, hanyuma umwe muri iyo mirongo, Mika 7:6, haranditse ngo kuko umwana asuzugura se. Ndangije nitekereza ubwanjye, ntabwo naba narigeze mbwira ijambo ribi data mu buzima bwanjye bwose. Kuri jyewe niwe wari ukwiriye kubahwa mu nzu hose, mu kirorero cyose, ahantu mu gace kose. Kuri jye nta wundi muntu wari umeze nkawe. Ibyo yakoraga n'ibyo yansabaga, naba numva mbikunze cyangwa ntabikunze, byagomba kuba byose kuri jye. Ntabwo byari bivuze kuri jye, nari mfite kumwubaha cyane. Ubwo nibwo umuntu yibaza ikibazo ati: ni gute ibintu bihinduka iyo bibaye kuri wowe? Nuko uwo musaza wari ufite imyaka irenga 70, imisatsi imvi zarabaye uruyenzi, Arange aravuga ati ngo iki nicyo gihe amagambo y'abahanuzi ari gusohora ndetse n'ibyatsi muri mika karindwi narabisomye umurongo umwe uravuga ngo umuhungu akoza se isoni kugeza aho kuva 22:22 ngo ubahe isoni nyoko kugira ngo ubashe kwishima no kuba mwisi unezerewe ariko muri iki gihe ko cyane dukwiriye kwitega ibyavuzwe ko byanuye bisohora twabishaka tutabishaka mbese urashaka ko nakubwira iki bibaye gutyo nibwo umuntu aceceka nibwo uvuga uti witeka wavuze ijambo ibintu byose urabizi uzi neza ibyagombaga kuba maze ubivuga bitaraba ntabwo nabihindura ubushake bwawe burera kandi burakwiriye birasaba imbere mu mutima tube tubasha guca bugufi imbere y'ubushake bw'Imana twe kugira kwigomeka ko mu mutima kuko ndabisubiramo turi mu gihe cyahanuwe kandi ibyashoboraga ngo kuba ibyabagaho mbere ntago bikibaho ubu kuko ubuhanuzi bwa Bibiliya buri gusohora hano muri Yosuwa 24 ijambo twigeze kureba Yosuwa 24:2 ngo maze Yosuwa abwira abantu bose ati Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti kera basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi ndetse Tera na se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana murongo wa gatatu votre père Abraham du pays bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu mukura hakurya y'uruzi munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani ngwiza urubyaro rwe nyuma yo kumuha Isaka ndetse ninde wamusohoye ninde wamuhamagaye ninde wamwihishuriye ntabwo yagiye kuko abandi bagiye yitabye umuhamagaro yahamagawe n'Imana natwe ntabwo twizera kuko abandi bizera ntabwo tugenda kuko abandi bagenda turizera turagenda dukurikira umwami kuko yaduhamagaye kuko yaduhaye gusohoka niwe wadusohoye bakoreye izindi mana servir none d'adorer le vrai dieu bagiriwe ubuntu bwo gukorera bwo gusenga Imana imwe yukuri hanyuma Yosuwa 24:4 maze Isaka muha Yakobo na Esawu muha umusozi wa Seiri ngo atureyo ariko Yakobo n'urubyaro rwe baramanuka bajya muri Egiputa mu buryo butangaje Imana yahaye Esawu umusozi wa Seiri atari afite umugambi n'umwe yatuye aho ahubaka umugi arahinga maze uwo yari afitanye nawe umugambi Yakobo amujyana muri Egiputa usomye iyo nkuru yose wakwibaza uti witeka kubera iki wahitiyemo inzira igoranye ubwoko bwawe mbega ntibyari bikwiriye ko nibyari ko ari byiza ko ubacisha mu nzira zoroheje ukabarinda impande zose inzira zose zabo ukazigorora banyize inzira zigoranye kubera ko Imana yari bafitiye umugambi mu rwandiko rw'Abaheburayo tuwasoma iby'umwami wacu Abaheburayo 5:8 ngo yigishijwe kumvira yabyigishijwe n'imibabaro kandi yarumviye ageza ku rupfu rwo ku musaraba nukuri imibabaro niyo yamugejeje kugutungana rwose. Twese twagahitamo twagahisemo inzira zitarimo imibabaro yose zitarimo ibigeragezo, ku buryo tugendera mu nzira zisumbuye z'abacunguwe tutabona tudahura n'imibabaro. Mbese umwami wacu avuga ngo iki? Ati Matayo 24:34, mbese ni nde muhanuzi mutatoteje watumwe n'Imana wo mutishe? Kuri mwe mufite amaraso y'abantu b'Imana bose, uhereye ku maraso ya Abeli ukagera ku maraso ya Zakariya wiciwe mu rusengero imbere y'igitambo cyo koserezaho imibavu. Nkuko mwene data Branham yabivuze mu kibwirizwa kimwe, harimo avuga ibyo umunyamakuru Mudade yanditse sebya Imana tuko Imana, ati iyo Mana ishobora byose yipfumbataga igihe ibona abahanuzi bicwa, aba Kristo bicwa baribwa n'intare n'ibindi byose, maze ashaka guseka Imana nyirijuru. Ariko hari ikintu kimwe tuzi, umwuka w'umuntu cyangwa kiba w'umuntu ntabwo wabasha gusobanukirwa Imana mu byo ikora. Ahari nawe nanjye niko biri, ariko Imana ntabwo yadusabye gusobanukirwa inzira zayo, ahubwo yadusabye kuyikurikira. Niba rero twarikirije tukavuga yego twemera Imana, rero ibyo ikora byose ni byiza kuri twe, kandi ntituzigera na rimwe twifatanya n'abayisebya na bayirwanya, ahubwo igihe cyose tuzaba mu ruhande rw'Imana, kugera ku iherezo tuzaba mu ruhande rw'Imana. Uko niko muri Yosuwa 23 mbere y'uko ahanurira ubwoko, nibwo hari uyu murongo uhebuje ku murongo wa 14. Dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, cyangwa uko mu isi bose nabo bagenda, kandi muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije. Byose byabasohoyeho, nta kintu na kimwe muri mwe muri byo cyabuze, byose byarasohoye, nta na kimwe cyabuze gusohora. Ibyo ntabwo byavuzwe ngo byandikwe ku bw'icyo gihe gusa, ahubwo ni by'ibihe byose, by'umwihariko no muri iki gihe tubayemo. Nta sezerano na rimwe mu masezerano Imana yatanze, nta buhanuzi na bumwe mu buhanuzi bwa Bibiliya buzabura gusohora, byose bizasohora mu gihe cyagenwe, kandi twizera yuko Imana yasezeranyije ko après que l'appel à sortir a été lancé, kugarurirwa nyuma yuko guhamagara kurangiye, kimwe kigomba kuba nyuma y'ikindi. Imana ifite umugambi uhebuje, nta muntu umugira inama, nta n'ukeneye gutegura urwandiko rw'inzira. Imana yamaze gutegura umugambi wayo ndetse iwusohoza ku bw'icyubahiro cy'izina ryayo. Ubwayo izaba amaso kugira ngo imitima yacu yezwe yezweho imigenzo yose n'uruvange rwose, hanyuma twezwe n'ijambo ry'ukuri n'umwuka w'ukuri, ya hishuye kugira ngo hanyuma haboneke umusaruro utunganye. Se shaka kuvuga kubyanditswe ariko igihe mwene data kubijyanye n'ibizaba igihe mwene Abrahamu avuga ati imvura ya nyuma ntiragwa turabyizera kandi nta muntu n'umwe muri twe warema imvura ibyo nabyo turabyizera. Imana niyo irema ibicu ikarema imirabyo nk'uko umuhanuzi avuga ni nawe ugusha imvura mu isi Zakariya 10:1. Na maze kuvuga hashize imyaka myinshi ko
ne produit pas une pluie torrentielle
et rien de philosophé inkuba zitazana imvura hari
pardon à la réalité divine
bitugomba gutekereza ahubwo tukamenya gukurikira ibyo Imana ikora tukamenya no gutegereza ibyo nibyo bikwiriye imvura ya nyuma izagwa icyo ni ikintu Imana yagambiriye ariko imvura ya nyuma izameza imbuto zabibwe. Niba hariho uruvange mu mutima wawe icyo gihe uruvange ni rwo ruzagaragara rwo ruzasohoka. Niba harimo urukungu hazaboneka urukungu. Niba hari ingano hazaboneka ingano gusa. Ikizasangwa mu mutima wacu imbuto yabibwe kururya muri icyo gihe nicyo imbuto nicyo imvura ya nyuma izameza. Mvura ya nyuma nicyo izameza. None ndavugira hano kandi ubu nuzuye ifuhe mfuhira umugeni w'umwana w'intama ugomba gutunganywa n'imbuto iboneye n'umwuka w'Imana kandi ibyo bikeneye ko uruvange rwose imigenzo yose ibishobora kubaho byose bikurwaho kandi byose bikaba n'imbaraga nyinshi. Ubwo nibwo ubuhinge muri buzahingwa nk'uko umuhanuzi yavuze icyo gihe ntabwo tuzabiba mu gihuru cyangwa mu mahwa ahubwo hazabibwa mu mutima uteguye Yeremiya 4:3. Mbega uko ibyo bitekerezo byose twabivuga muri make twabihuza niba bitadushobokera rwose hano mbere ibyo mu by'ukuri ni bya buri umwe wese muri twe kubikora abihawe n'umwuka wera nk'uko bisobanurwa mu kibwirizwa ko umwami yari imbuto y'umwimerere y'ijambo hanyuma we nk'ijambo yambaye umubiri maze aturana natwe hano mu isi kandi twari turi muri we none ubu tukaba tugomba kugarurwa kuri we tukajyanwa kuri we igihe cyose ni rya jambo rimwe ni wa mwuka umwe nibyo bikora byose muri bose mu isi twese tuza duturuka dukomoka kuri Adamu mu buryo bw'umwuka twese dukwiriye gukomoka kuri Kristo nk'uko by'ukuri duturuka kuri Adamu niko tugomba guturuka kuri Kristo kandi Kristo niwe wari ihuriro ry'ubuhanuzi bwose n'ijambo ry'Imana ryose ryavuzwe n'abahanuzi. None umugeni ijambo azaba ameze ate ku iherezo? Azaba ari itorero ricitsemo ibice riri mu matsinda atandukanye bajye mpaka ku ngingo zimwe na zimwe buzuye urwango hagati muri bo cyangwa izaba ari itorero ry'Imana nzima? Mbese izaba ari itorero ry'Imana nzima ryabyawe rigahindurwa rizima n'ijambo n'umwuka? Muri ryo ijambo ry'ibyanditswe risohoreramo rikanahamirizwa muri iki gihe.
C'était en fait
de Corée.
le sens et le but du
message. Niyo yari intego y'ubutumwa bw'igihe cy'anyuma. Ariko nkuko abanditsi babikoraga kiriya gihe, bajyaga impaka ku ngingo zimwe na zimwe, bakavuga ibyo batekereza. Ijambo ry'Imana ryahishuwe ry'iki gihe ntabwo ari ryo mu banyedini, mu basenga, buri umwe wese arikoresha icyo ashaka. Ijambo ry'Imana ryahishuwe ryagenewe abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo baryakire nk'imbuto mu mutima wabo, kugira ngo Imana ibashe kumeza iyo mbuto. Ibisigaye byose ni birangaza ku bijyanye nibirangaza hataba kwita ku byo Imana yagambiriye yashyize ifite imbere y'amaso. Mwizere ibyo mbabwira, ibyo nibyo bizaba, kandi niko mbyizera bikomeye. Nubwo atari kuvuga ko ntabona ibiri kuba ubu cyangwa ntanumva, niziba amatwi nkaho nashaka kumva, oya, ndumva kandi ndabona ibiba. Ariko icyo nizera ni icyo Imana avuze mu ijambo ryayo, kandi twese dukoze bimwe ibyo abantu bavuga byinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Ariko ibyo Imana ivuze byo bigwa mu mutima wacu, kandi ijambo ryayo turaririnda tukarishyira mu bikorwa nk'uko Mariya yabigenje. By'ukuri yakiriye ijambo ry'isezerano, ni nako natwe tugomba kwakira ijambo ry'isezerano ry'Imana kugira ngo ribe ijambo ry'ibifatika by'Imana mu buzima bwacu. Imana yahamagaye Aburahamu, yaramutoranije, yamuhaye amasezerano, yakomezanyije na Isaka na Yakobo na Isirayeli yose, ubwoko bwatoranijwe kugeza magingo aya. Ibyo byose kubera yuko Imana yatoranije umuntu umwe, umugabo umwe. Mbese ejo hashize ntitwasomye mu buhanuzi Yesaya 42 kumunara wa mbere ku bijyanye na Kristo, ko yari uwatoranijwe, yari intore y'Imana. Mbese ntitwabihuje n'ibyanditswe mu Befeso 1:5 yuko natwe twatoranirijwe muri we isi itari yanaremwa? Ibyo Imana yishimira byari biri kuri Kristo. Kandi niba turi muri we nawe akaba muri twe, kigihe ibyo Imana yishimira biba no muri wowe no muri jye. Ibyo ndabivuga uyu munsi. Igihe umuntu aje yazaga kwa Yesu akavuga ati mwigisha mwiza, mbese umwami yamuhakanye, yamusubije ati mbwiye ati umwe niwe mwiza ni Imana yonyine, aragenda. Ahari yarazi umwami uwo ari we, aza amwita mwigisha mwiza, maze umwami amusezerera amubwira ngo umwe niwe mwiza wenyine ni Imana yonyine. Bijya bibaho ko dushyiraho ibipimo tukagira abantu twita beza kandi tukabita beza cyane, abo kandi ntibagira icyo babivugaho. Bakundwa, uko siko bimera ku Mana yacu. Ushaka kuyegera aza aciye bugufi, umutima uciye bugufi, tuzi yuko tudakwiriye kumuvugisha, habe no kuba twari dukwiriye ko atwitaho akatugirira imbabazi. ariko Imana yarabikoze kandi turabishimira Imana.
Et nous en sommes reconnaissants.
Turabishimira Imana.
Les autres, Tara et Nahor.
Abandi
sont restés assis.
Tera na Nahori bagumye bicaye.
Le Seigneur ne s'était pas
adressé. Uwiteka Imana ntacyo yari yarababwiye, nta sezerano bari bafite, nta umugambi w'Imana, nta gahunda y'Imana ari yose. Bakundwa, turabona icyo gutoranywa gufite muriko. Gutoranywa ntago bisobanuye kuba mu ishyirahamwe ryiza. Gutoranywa bisobanurwa gushyirwa mu nzira, intego iri imbere y'amaso, nk'uko Aburahamu yizeye ahatari hariho icyo wakwizera, yiringira ahatari icyo kwiringirwa, nta gishoboka ko wakwiringira. Natwe rero kubw'ubuntu bw'Imana turizera kandi turiringira, kubera ko turi urubyaro rwa Aburahamu, kimwe nawe twatoranijwe n'Imana. Roma kane 18. Ibyo ndabyizera n'umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose. Imana yakoze byiza byinshi muri njye. Iyo mbitekerejeho, hari igihe bijya biba nk'uko byabaye no muri Norvege, aho izuba rirenga saa sita z'ijoro, abantu bakaba badashaka kuryama nyuma y'igiterane. Aho niho abantu bantumiye barambwira bati, mwene Data Frank, tubwire ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ibyo mbabwira hano, ibyo byavugiye hariya byakwandikwa mu gitabo. Rwose iyo umuntu asubije amaso inyuma imyaka 30, twabonye imyitozo n'Imana, kuyoborwa habayeho kuyoborwa n'Imana, kurindwa n'Imana, imiryango yarakinguwe, mbese n'icyo Imana itakoze. Maze by'ukuri naricaye turenze saa sita z'ijoro tuvuga inkuru z'Imana yakoze, nta muntu washaka kugenda. Hariho umurongo wa Bibiliya uvuga ngo muze ndababwira ibyo Imana yakoze bikomeye muri njye. Zaburi 36:16. Iyo abantu babitekerejeho bakavuga bati, mwami umunsi umwe uzampe kubona ibyo Imana yakoze byose. Ndababwira hari ibintu byabaye bitari inkuru gusa, ahubwo imyitozo y'ukuri twagiranye n'Imana, ibintu bizahagarara bikemerwa imbere y'intebe y'urubanza y'Imana.
Quelque chose de merveilleux.
Ibintu bihebuje. Mbese ni iki Imana yakoze mu buzima bwawe? Ni iki Imana yakoze mu buzima bwacu bwose? Umuririmbyi umwe yahimbye indirimbo aravuga,
que cela te rencontre dans ta vie.
Ibihebuje bitunganye by'Imana ngo
et tu verras quand tu commenceras.
Byakubereye mu buzima, bibare nutangira kubwira abandi, nutangira ndetse no kubyandika. Bene Data bacu baravuze bati, mbese kuki ibyo utabyandika? Byakomeza benshi mu kwizera. Nuko narabasubije nti, bene Data banjye, ndacyategereje ko Imana ikora nibi ndi birushijeho, kuko wenda nibikora wasanga bitaza bikenewe kwandikwa, kuko ibyo izaba yakoze bikomeye bizaba byivugira. Igihe turirimba ngo Uwiteka wadukoreye ibikomeye hano, iyo tubiririmba ibyo aba ari ukuri, ntabwo ari amagambo gusa. Imana niyo ibishoreye ibyo yakoze byose, kandi
les conduites de Dieu en plus de toutes les révélations de
la kindi kitari kurindwa n'Imana no guhishurirwa n'Imana habe ni nibyi n'ijwi ry'Imana rikomeye ibyo Imana yakoze byose yakoze ibintu bikomeye kandi turabyishimira mutekereze hariho abantu bashyushya amaboko umva baguye neza igihe umuntu aguye nabi ati umuntu hari kibi cyamushyikiye ngo Imana niyo yamukubise iyo ari wowe wakubiswe ntago uvuga ko ari Imana yagukubise ariko yaba ari undi ukavuga ko ari Imana igihe cyose upimisha ibipimo bitandukanye kimwe mu kuboko kw'iburyo kinini mu kuboko kw'ibumoso rimwe imbere ibindi inyuma ibyo byose tubyirengagize ndabibabwiye kandi twabonye uburyo ibintu bigenda mu bantu ibi tureba twebwe ntago tubivugaho nk'uko data mugabo weraga wubaga Imana yavuze ngo abantu baragaya ibyo ni iki bizana akaga Imana twebwe ishaka kutugira abantu bavuga ibyo yakoze nta kindi ibindi byose aba ari urusaku rurimo ubusa kandi ntibigira umumaro wo kubaka ahubwo birimbura ababyumva Efeso 4:29 uko niko ibyanditswe bivuga mutima w'igiciro mbese ni iki Imana yagukoreye mbese ni iyihe nkuru wavuga bitari inkuru gusa ziri aho ahubwo ibintu bifatika mpamirijwe yuko Imana ishaka kutujyana kutugeza ku mpinduka kugendana n'Imana ubusabane hamwe n'Imana kandi ibyo niba mbivugira hano ntabwo mbivuga mu buryo bworoheje ibyo nagiranye ubumwe n'Imana nahujwe n'Imana mu buryo budahagarara mu gihe kirekire imyaka myinshi kandi mutekereze kuva urya munsi ibyo byabaye hari ubwo bingora byose kubifata hari igihe rwose mba numva mbeshya Imana iyo mvuze nti Imana dore warigendeye nyamara imbere h'imbere muri jye nzi yuko Imana iramutse igiye akanya gato ntitwumve ubwiza bwayo ko buri bugufi ko buhora uko byamera kose Imana ikiranukira ijambo ryayo ngo sinzagusiga sinzaguhana kuva 32:6 hariyo n'irindi ijambo muri Yesaya 54 ngo naho naguhisha mu maso by'agahe gato nzongera kukurebana urukundo ruhoraho n'imbabazi zihoraho nyamara Imana izi icyo buri kimwe cyose kimara kandi bizagira umumaro w'icyubahiro n'ishimwe by'izina ryayo itandukaniro wenda ryaba rimwe hagati y'abantu bamwe itandukaniro rizaba iri bamwe ni abanyakuri mu mutima wabo abandi ntabwo ari abanyakuri ni ibiroto bafite gusa ikintu cyanyuma cyanshyikira Imana ikindinde rwose nta nubwo ari cyanyuma sinshaka ko kimbaho ibintu byo kugira ibiroto bitari ukuri bitekerezo gusa iyo nshaka guhimbaza Imana mpimbaza Imana iyo mfite akabaro mu mutima ndareka ikiri mu mutima akaba ari cyo kigaragara uko cyaje ariko hari ikintu kimwe mbwira abantu igihe cyose hari mwene data umwe wabimbajije yaravuze ati mwene data ntabwo nzi byinshi ariko ntegereza gutekereza ibintu wanyuzemo mwese washoboye kubyihanganira kugeza ubu ngubu ndamubwira nti mwene data hariho umfashe unkomeza ariko iryo ni ryo banga nzi koga ngenda nzamuka manuka uko umuraba uza ariko si ntembanwa ibyo ni byo tandukaniro hari igihe umuraba ukujyana ntabwo wawuhindura ntacyo wakoraho ukamera nka Yona ugatembanwa nyuma y'umwuzure ukarengerwa ibiba ariko uko byamera kose Imana ifite akanzu akayiri gucishamo umuryo utari byiteze ariko Imana ya Yona Imana ya Mose niyo Mana yawe niyo Mana yanjye yaduhamagariye gusohoka yaduhaye amasezerano katuzabona amasezerano yayo asohora kubw'ubuntu nifuza ko twese dukomezwa mu kwizera kwacu kandi uhereye ubu tugirire Imana icyizere kuruta uko twayiringiraga mbere ni Imana yacu ikore ibyo yishimira ikiranuka mu byikora kuko ikiranuka mu byikora amen duhaguruke dusenge
Père céleste,
data o mwijuru
je te remercie de tout cœur
ngushimiye n'umutima wose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro mana ikiranuka
comme je l'ai lu dans le livre
nuko nabisomye mu gitabo cy'abayuda abasenga bose bakomoka mu rubyaro rwa Aburahamu igihe bazaga imbere yawe bavugaga ibyo wakoze uhereye ku gihe cya Aburahamu bibutsaga ko wamutoranije ko wari hamwe nawe imbere yawe mu masengesho yabo bazanaga ibikomeye wakoreye mu bwoko bwawe maze barabikumenyesha mana
fidèle seigneur
mwami ukiranuka igihe ubu ngubu tujya dusoma isezerano rya kera n'isezerano rishya tubona inzira zawe tubona ukuboko kwawe k'umugisha ibikorwa byawe ijambo ryawe ibyo wakoze imbabazi zawe urukundo rwawe uburyo ushyigikira turabona byose mana ikiranuka mu ijuru ntubikora wizigama ahubwo ni urwibutso dukomeyeho mana ikomeye uko wahoze niko uri n'ubu niko ikibazo cy'ubwoko bwawe kiri mu maboko yawe uko niko tuje imbere yawe utugirire ibyo wagiriraga ubwoko bwawe kera gusohoka muri Egiputa kugaruka bava i Babuloni kurendwa uko wabashyigikiraga uko wabitagaho mwami dushobora gukora urutonde rurerure rw'ibintu byinshi mwami ukiranuka ni nako wakoze ibikomeye mu isezerano rishya nkuwazutse wiyeretse uri muzima abigishwa bawe igihe cy'iminsi 40 ubabwira iby'ubwami bw'Imana ubaha amabwiriza ubaha itegeko n'imirimo bagomba gukora ubategekesheje umwuka wera haleluya uko wari niko uri amen